Numeri 35 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose emathafeni kaMowami ngaseJodane ngaseJericho wathi, verse 2. Yala abantwana bayezwayela ukuba banika amalevi kulo yizwe eliyifa labo imizi kuba ahlale kuyo. Niyakunika amalevi namadlelo emizi nxa zonke. Verse 3. Imizi awuhlala kuyo amadlelo awo abe ngawezinkomo zawo nawempahla yawo nawezilwane zonke zawo. Verse 4. Amadlelo emizi nakunika wona amalevi akusuka ogangeni lomuzi zingalo ezizinkulungwane nxa zonke. Verse 5. Niyakulinganisa ngaphandle komuzi zingalo ezizinkulungwane ezimbili ngasempumalanga, nezingalo ezizinkulungwane ezimbili ngaseningizimu, nezingalo ezizinkulungwane ezimbili ngasentshonalanga, nezingalo ezizinkulungwane ezimbili ngasenyakatho. Umuzi ube phakathi, lokho kuyakuba ngamadlelo emizi yawo. Verse 6. Imizi nakuyinika amalevi iyakuba imizi eyisithupha yokuphephela eniyakuyinika umbulali ukuba abalekele kuyo. Ngaphandle kwayo niyakuwanika imizi engamashumi amane nambili. Verse 7. Yonke imizi nakuyinika amalevi iyakuba amashumi amane shagalombili yona kanye namadlelo ayo. Verse 8. Mayelana nemizi nakuyinika, nithathe kulo izwe abantwana baka-Israyeli, kwabaningi nithathe emningi, kwabayingcosana nithathe ingcosana. Yilona lo anika amalevi ngokuthatha kuyo imizi yakhe njengefa lakhe alidlayo. Verse 9. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 10. Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi kubo, nxa niwela iJordani ningena ezweni laseKhanani. Verse 11. Niyakumisela imizi ibe yimizi yokuphephela kuba umbulali obulala umuntu ngengamabomu abalekele khona. Verse 12. Iyakuba imizi yenu yokuphepha kumphindiseli ukuze umbulali angafi engakemi phambi kwenhlangano ahlulelwe. Verse 13. Imizi eniyakuwanika yona iyakuba imizi yenu eyisithupha yokuphephela. Verse 14. Niyakunikela imizi emithathu ngaphesheya kweJodane, ninikela imizi emithathu ezweni laseKhanani ibe imizi yokuphephela. Verse 15. Kubantwana ba-Israyeli nakumfokazi nakogogobeleyo phakathi kwabo, le mizi yakuba ngeyokuphephela ukuba yilona lo obulala umuntu kungengamabomu abalekele khona. Verse 16. Kepha uma umuntu eshaya omunye ngento ensimbi aze afe, ungumbulali, umbulali wobulawa nokubulawa. Verse 17. Uma emshaya ngetshe elisesandleni sakhe, umuntu angafa ngalo aze afe, ungumbulali, umbulali wobulawa nokubulawa. Verse 18. Uma emshaya ngesikhali somuntu esesandleni sakhe, umuntu angafa ngaso aze afe, ungumbulali, umbulali wobulawa nokubulawa. Verse 19. Umphindiseli wegazi uyakumbulala umbulali uqobo lakhe, lapho ehlangana naye uyakumbulala. Verse 20. Uma emgqula ngenzonto noma emphonsa enqamekele aze afe. Verse 21. Noma emshaya ngesandla sakhe ngobuthi aze afe, omshayileyo wobulawa nokubulawa, ungumbulali, umphindiseli wegazi uyakumbulala umbulali lapho ehlangana naye. Verse 22. Kepha uma emgqula engazelele kungengabutha noma emphonsa ngento enganqamekelanga. Verse 23. Noma ngetshe umuntu angafa ngalo engaboni, amphonse ngalo aze afe, engeyiso isitha sakhe ebengafuni futhi ukumona. Verse 24. Khona enhlangano yakwahlulela phakathi koshayileyo nomphindiseli wegazi walezo zahlulelo. Verse 25. Inhlangano emophula ombulala esandleni somphindiseli wegazi, inhlangano embuyisela emzini wakhe wokuphephela lapho ebebalekele khona ahlale kuwo aze afe umphristi omkhulu owayegcotshiwe ngamafutha angcwele. Verse 26. Kepha uma umbulali edlula ngesikhathi esithile umkhawulo womuzi wakhe wokuphephela lapho ebalekela khona. Verse 27. Umphindiseli wegazi emfica ngaphandle umkhawulo womuzi wakhe wokuphephela, umphindiseli wegazi embulala umbulali akayikuba nacala legazi. Verse 28. Ngoba ngaye ehlalile emzini wakhe wokuphephela waze wafa umphristi omkhulu, kepha emva kokufa umphristi omkhulu umbulali uyakubuyela ezweni eliyifa lakhe. Verse 29. Lezi zinto ziyakuba isimiso sasahlulelo kini ezulwaneni zenu kuze zonke izindlu zenu. Verse 30. Noma ubani obulala umuntu, umbulali uyakubulala ngemilomo yawufakazi, kepha ufakazi oyedwa akayikufakazela umuntu aze afe. Verse 31. Futhi aniyukuthatha inhlawulo yokuphila kombulalo necala lokubulala, kodwa wobulawa nokubulawa. Verse 32. Aniyukuthatha inhlawulo lobalekela emzini wakhe ukuphephela ukuba abuye ahlale ezweni engakafi umpristi. Verse 33. Aniyukungcolisa izwe nkulo ngokuba igazi liyalingcolisa izwe. Alikho ihlawulo lezo ngegazi elichithakele kulo kuphela ngegazi lolichithile. Verse 34. Aniyukungcolisa izwe enakhe kulo ngokuba mina Jehova ngihlala phansi kwabantwana bakwa-Israyeli.